Programu eno ekutusibwako emikwano n'abakolera awamu n'obuweereza bwa Joyce Meyer.
Omanyi kintu kimu, okuba n'ekintu ku lw'okukkiriza oba n'okubeera nakyo ku lw'obumanyirivu bwo. Kyanjawulo okubeera nakyo mu mateeka, nze nga we nandikiyise. Kwegamba waliwo emikisa mingi egirina okubeera egyaffe, kubanga Yesu yafa, omusaayi gwe gwayiika, n'anyweza endagaano empya mu musaayi gwe. Era ng'abalokole tuli basika awamu naye, tulina obusika. Kyaffe mu mateeka, kyaffe. Naye okutwala kwakyo oluusi kyekireeta obuzibu mu bantu. Abayisirayiri baava mu busibe e Misiri, baali baddu e Misiri, kyenkanakana ng'okubeera omusibe eri ekibi. Katonda yabaweereza omununuzi Musa, ffe atuweereza omununuzi Yesu Kristo. Era tuvudde mu buddu eri ekibi, bo baava mu buddu eri Farawo, era nga bagenda mu kifo kye bayita ensi ensuubize. Tuba mu buddu eri ekibi ne tuwulira ku bisuubizo byonna ebya Katonda, ne tutandika okuyiga engeri gy'obikozesa mu bulamu bwaffe. Kati Abayisirayiri balina okuyita mu kifo Bayibuli kyeyita eddungu. Olugendo lwali lwannaku 11 ng'oyiseemu buyisi, ng'oyiseemu mu ddungu eryo. Naye kyabatwalira emyaka 40 emizibu egy'ennaku n'ennyiike, olwabamu obumu basobole okutuukayo, abasinga tebaatuuka. Ku kakadde akalamba ak'abantu nga kakadde n'ekitundu ng'ogasseeko abaana, batono nnyo abayingira ensi ensuubize. Kalebu n'abamu ku baana abaali tebasobola kusalirwa musango olw'ensonga y'emyaka, Mukama we yabakooyera n'abagamba naye temugenda kuyingira nsi ensuubize. Kati tutunuulira olugendo lwabwe ne tugamba, naye laba bafala. Fala. Olugendo lw'ennaku 11 luba twayira batya emyaka 40 okutuuka. Naye tulina okuzuukuka twetegereze leero, tutegeere nti bangi ku ffe tutambudde mu nsozi zezimu nga twetoola bwetoolooza ebiseera biwanvu nnyo. Era ekigambo kyange gye muli mmwe kiri nti kye kiseera okuyimuka oyitemu mangu nnyo eri ensi ensuubize. Kati balowooza nti abalabe baabwe kyekyali ekizibu, nti baali Abayebusi, Abakiti, Abaperuzi n'Abakanani. Era ffenna tulina abalabe ab'enjawulo. Bayinza okuba omwami w'omubi, abayirwana abazibu, endwadde eza buli kika, obwavu obutakoma, abasumba ababi. Ffenna tulina ebizibu eby'enjawulo, era ffe tulowooza nti byebyo ebireese ekizibu. Sitaani, bannange singa sitaani oyo anvaako. Naye bwe ŋŋenze mu maaso nga neetegereza ensonga eno emyaka n'emyaka n'emyaka, ne ndyoka ntegeera okuva mu bigambo ebyawandiikibwa nti tuyiga nti si balabe baabwe kyekyali ekizibu, kubanga omanyi Katonda yali nabo. Era Katonda wabeera naffe, ani mulabe waffe? Tewali kintu mu nsi eno kiyinza tulemesa. Katonda waabanga ali ku lwaffe, era Katonda yali nabo. Yabagamba nti singa munaakola bye mbagamba okukola, mujja kusobola okuyita mangu ennyo mu ddungu lino era munyumirwe ebisuubizo byange. Naye ekyo tebaakikola. Tebaali balabe baabwe, tebaali Bakenani, Bakiti, Baperuzi oba balabe bonna be baali balina. Tebaali na bamusajja mivule, yali ndowooza yaabwe enkyamu n'embeera enkyamu. Baali tebamanyi kulowooza nga Katonda we yali ayagala balowooze. Osobolera ddala okufuna endowooza ekujja mu kusibibwa n'ekutwala mu kusumululwa. Kasita onaayiga okulowooza mu ngeri Katonda gy'ayagala olowooze, tosobola kufuna buwanguzi ng'olowooza nti oli mu busibe. Tekisoboka gwe okubeera omusanyufu ng'olowooza nnaku na nnyiike. Tekisoboka gwe okusumululwa eri ekibi ng'olowooza nti oli mu busibe eri ekibi. Waliwo ekyokulabirako ekirungi ennyo ku kino. Mu Baroomi 6:2 osobola otya okubeera mu kibi nga wafa eri ekibi? Bayibuli yatugamba nti Kristo bwe yafa naffe twafiira mu ye, nti yatwala ekibi ku musaalaba, era tuli bafu eri ekibi wabula abalamu eri obutuukirivu. Omanyi ekyo kye kitegeeza nti waliwo ekitundu mu ggwe ekitalina kye kyagala kukola na kibi, kifu eri ekibi. Kye kirwaki kati bw'oyonoona kikusumbuwa? Waali tonnalokoka nga tekikutawaanya nako, ngato fayo ngo chagala erango chunyumirwa neka stawalokoka katyo ine bizibwe bipyate toyinza kuonona nota sumbibwa munda chikujja mumbera katubonwe tundu mugwe chitagala kuonona ne wangu bado chatambulira mubiri endoze tanazibwa bujja okwesungusula okutata wamuno okusala wo okwetagisibwa okukolebwa ako katonda ne mwoyo mtukuvu echo kya nyini ye ddungu lyaffe ememe yaffe paka angeziddwa mupya n'ekigambo kya Katonda lye ddungu lyaffe tulina okuyiga okuleka Katonda ali mwoyo waffe awambe ememe zaffe tayagala kubeera bubeezi mukana akafa akati ni mu mwoyo ayagala kuyingira mu ndowooza yo mu neewuliraayo mu byensimbi mu nkolaganayo n'abalala mu byonyumirwa era ayagala kulabisibwa mu ggwe ng'ettaala yakennyo ensi esobola okugamba bannanga omuntu alina nange kye neetaaga bannanga tuwe Katonda ettendo kati Baroma 6:2 egamba tuli bafu eri ekibi naye ate Baroma 6:11 egamba mwerowoozengako ng'abaafa eri ekibi era abalamu eri obutuukirivu kubanga okwerowoozangako ebeera nkyukakyuka mu ndowooza yo ekitegeezo oyinza okugamba nti Abaruumi 6:2 egamba nti oli mufu eri ekibi ate 6:11 egamba kati lowooza nti wafa eri ekibi kkiriza nti wafa eri ekibi katujja gamba naffe eri ekibi era netuyimba ennyimba nti twasumululwa mu Yesu naye ate nga tutya ekibi tugamba nti twawambibwa tuli kino tuli kiri kino sikisobola kino kizibu nnyo nza kisinza kimalako netusigala nga tusibiddwa mu ddungu lyaffe tulina okutandika okulowooza nga Katonda walowooza era twogere Katonda kyayogera era ekyo kigenda tuyamba okwanguwa mu ddungu tutandike okubeera mu bisuubizo bya Mukama osobola okufuga endowooza yo n'obuyambi bwa Katonda wamu n'omwoyo omutukuvu nga weesigamira ddala mwoyo omutukuvu osobola okufuga endowooza yo bw'onaaba oyize okwetegereza ebiri mu bwongo obwo nze kyempita okulowooza ku birowoozo byo endowooza gy'egenda n'omusajja gy'agenda bw'oba toyagala bulamu bwo genda eka ofumintirizeeko naawe olowooze ku ebyo by'obadde olowoozaako mu kifo ky'okunenya ebirala byonna fumintirizaako mundaayo era weebuuze oba kyekiseera okusuula endowooza yeeyo envundu amiina teeka endowooza yo era ogikuumire ku bintu ebituufu omanyi ekimu ku bibiri ebyawandiikibwa bitusinga okukozesa nga twogera ku ndowooza Abakolinso 2:14-15 ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri wabula byamaanyi mu Katonda okusigulamu ebikoligo nga bireetera buli ndowooza okugondera Yesu Kristo endowooza enkyamu ebibooziboozi ebitakkiriziganya na kigambo kya Mukama era Bayibuli etuwa obuvunaanyizibwa okubizuula tubisike bidde wansi era si buvunaanyizibwa bwaffe ffe ngaffe kubanga botaniko okwesigama mwoyo mtukuvu kyolina okukola kugamba Katonda nti Katonda nkusaba okindage endowooza zange we ziba ndowooza nkyamu saba busabi Katonda nyamba ondage buli kiseera we mba ndowooza ebirowoozo ebikyamu tondeka kutuulawo okulowooza birowoozo bitali mu magezi naye ndaga ebirowoozo byange we bibanga bikyamu era bw'onatandika okusaba bw'otyo ojja kutandika okumanya siina kulowooza bwentyo sisaana kubeera na ndowooza ng'eyo ekyo tekikwatagana na kigambo kya Katonda era engeri ebikoligo ebyo ebyendowooza gye bisikibwa wansi eri ng'ofuuse omusomi ow'ekigambo kya Katonda era kyekyo kibaleese wano leero mbeebaza kubanga mwatutte olw'okutaano olw'eggulo ekiseera mwandibadde mwesanyusiza ng'okukola kuwedde era mwandibadde mukola ebintu eby'engeri yonna nga mulya ku nsimbi mwandibadde mu bifo ebya buli ngeri mwadde temwetaaga kubeera wano mwandisigadde eka mu bitebe byammu engeri gye mulina obukoowu bw'okukola wiiki ennamba naye muli wano wano naffe 10:10 paka eri waggulu mu kizimbe waggulu okusoma ekigambo kya Katonda n'okumusinza bannange mbeebaza naye ate nina obbagamba tasikuba malamu maanyi kino tekimala okutambulira mu buwanguzi mujja kwetaaga okuzuukuka mweyongere okuyiga
Mwongereko okusaba, okusinza, oluddako mugende mu kanisa, mugende mu misa ya wakati mu wiki. Raye programs zange ku TV nako 5 mu wiki eja, obeko byoteeka mu iPad yo, ne ku simu yo, osome ekigambo ekigambo. Era mu kaseera katono nja kutandika okulowooza mu ngeri ey'enjawulo ddala. Abalume 12:2 egamba, temufaanagananga na mirembe gino naye mukyusibwenga, ddala n'endowooza empya, ddala olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mwekakasizenga, Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, era ebituufu. Mwebale, nange mbagala. Yeremia 4:14 egamba, ebirowoozo byo ebibi birituusaawa okubeera mu ndayo. Akonkagadde. Yeremia 4:14 ebirowoozo byo ebibi birituusaawa okubeera mu ndayo. Kale, kye nasooka okuzuula, kye nasooka okumanya nti kye kyali ekizibu ky'Abayisirayiri ekyabaviirako okulwawo okutuuka mu buwanguzi. Era lwaki abasinga tebatuuka ku buwanguzi bwonna? Era mumanyi nti ekyennaku waliwo abantu bangi abakkiriza mu Yesu nga bajja kugenda mu ggulu naye tebalinyumirwa buwanguzi wano ku nsi. Ekyo mukimanyi? Tewetaaga buwanguzi okugenda mu ggulu, walokoka lwa musaayi gwa Yesu. Naye okunyumirwa olugendo wetaaga obuwanguzi. Era ndowooza okuba omujirirwa eri abalala bateekwa okulaba obuwanguzi mu bulamu bwo. Amina. Kale kye nasooka okulaba kye bataalina kyali nti endowooza yaabwe yali teyaniriza ebijja mu maaso. Buli ssaawa baanyumyanga ku byayita, baalowooza nti bye bigenda okusalawo ebijja mu maaso. Era ndi wano okukugamba nti si nsonga biki ebyakutuukako emabega, era si nsonga ekigenda mu maaso mu bulamu bwo kaakati, tekirina maanyi gakulemesa kuba na bulamu obw'omu maaso obweyagaza singa onaayiga okulabira mu mwoyo. Bayibuli etugamba mu Isaya 11 nti Yesu teyalabanga n'asalawo ensonga ng'asinzidde kuwulira kw'amatu ge na kulaba kw'amaaso ge. Yalabanga n'amaaso g'omwoyo era n'awuliranga n'amatu g'omwoyo. Tulina amaaso n'amatu ku mitwe gyaffe, naye era tulina amatu n'amaaso ag'omwoyo. N'amaaso gaffe ag'okungulu tulaba ebitwetoolodde n'ebiri mu bulamu bwaffe, naye amaaso gaffe ag'omwoyo tulabye ebyo tutasobola kulaba n'amaaso gaffe ag'omubiri. Tulaba n'okukkiriza, era ne tugamba nti Katonda agamba nti ebiseera byange eby'omu maaso birungi, era nzikiriza nti ebiseera. Ennaku ezo nalina we nali ne wabaawo omukazi eyantegeera, nayogera nange katono n'agamba nti yatuwandiikira nga tutegeeza ku bizibu bye byonna bino na biri, n'atandika okunnyumiza bizibu bye. N'agamba nti, kankubuulire, mu bulamu bwange nali nakasukibwa wansi wa bbaasi. Obutuufu saagala kuddamu kintu kyonna nga saagala awulire bubi, naye bwe navaawo nange ne ndowooza nti nange nakasukibwa wansi wa bbaasi naye kati bbaasi nze ngivuga. Amiina. Ye yakoma kuba nsuula wansi wa bbaasi. Era nsobola okukugamba nti era ajja kubaako n'omuntu gw'anyumiza ku nnaku ye oluvannyuma lw'omwaka gumu oba emyaka 5 oba emyaka 10 okuva kati. Wabula emboozi ye ejja kweyongera kubeera ya bukaawu, era embeera ye eyongera okubeera obubi kubanga teyalina ssuubi lya nkyukakyuka mu bulamu bwe. Nga Katonda bw'asobola okukyusa embeera nti akkirize Katonda, yesige Katonda, naye nga buli kiseera ninga ayogera n'ekisenge era ng'ali mu kwekwasa bwekwasa nti embeera ye yali ya njawulo nga teringa z'abalala, tewali muntu mulala yali ayise mu kyayiseemu, era ye yakasukibwa wansi wa bbaasi empiira gyonna ena nga gitudde ku ye. Naye nze nasalawo kibbaasi nkivuge. Era naawe osobola okukola kye kimu. Naye ka mbabuulire, kino si kyekintu omuntu omulala ky'asobola okukolera. Kino kyekintu ky'olina okwesalirawo. Njagala tutunuulire ng'ekyokulabirako mu Luberyeberye 13. Wano tulaba omusajja Ibulayimu eyafiirwa buli kimu ekikye, kyokka ate n'amaliriza ng'asinga bye yafiirwa. mukimanyi nti mbyenfuna bya Katonda osobola okufiirwa buli kimu kyolina, naye bw'oyiga okulaba n'eriiso ery'okukkiriza oyinza okumaliriza ng'ofunye n'okusinga bye wafiirwa. Yobu yafiirwa buli kimu, yafuna ebizibu ebingi ennyo, naye mu luvannyuma Katonda n'amukubisizaamu emirundi ebiri n'okusinga bye yafiirwa. Ibulayimu yali awadde omukisa kizibu ewe Luuti nga amugabidde ku bibye byonna, era bombi ne bakulaakulana nnyo, baalina abakozi bangi, baalina n'ente nnyingi, ekyaviirako abakozi baabwe obutategeragana, abakozi tebategeragana. Era Ibulayimu n'agenda eri Luuti n'atwala obuvunaanyizibwa olw'okwagala emirembe, n'amugamba nti leka tuleme kutabukatabuka. Kati gwe oba osalawo ku kitundu ky'ettaka lino ky'oyagala, nze nja kusigala ky'otayagala. Ate endowooza eno yeewuunyisa nnyo kubanga ndowooza yakwetoowaza nnyo. Nze nandimugambye nsooka kufunako nze kye njagala, gujja kufuna ebisigaddewo, kubanga singa tabadde nze n'ebyo tewandibadde nabyo. Naye ye Ibulayimu mu mazima yali musajja atya Katonda, era oboolyawo nga yeemu ku nsonga lwaki Katonda yakola endagaano naye era n'amukozesanga bwe yamukozesa. Era mu butuufu bw'osoma essuula 13, Luuti yalonda ekitundu ekisinga obulungi mu kiwonvu kya Yoludaani, Ibulayimu ye n'atwala obukunkumuka. Era kino kirina okuba nga tekyamuleka ng'ali bulungi. Naye mu lunyiriri lw'14 kigamba nti Mukama n'agamba Ibulayimu Luuti ng'amaze okwawukana naye nti, Musa kaakana amaaso go otunule ng'oyima mu kifo ky'olimu, obukiiko obwa kkono n'obwa ddyo ne buvanjuba ne bugwanjuba, kubanga ensi yonna gy'olabye ndigiwa ggwe n'ezzadde lyo. Era mu ssuula 17 kigamba, golokoka otambule obunene bw'ensi, obuwanvu bwayo n'obunene bwayo, kubanga ndigiwa ggwe. Kati ayogera ebintu bibiri wano ate byombi byenkana obukulu. Okusooka agamba, laba amambuka, amaserengeta, ebuvanjuba n'ebugwanjuba, era buli kyonna ky'olaba nja kukikuwa. Kati nzikiriza nti yali amugamba kulaba n'amaaso ge ag'okungulu, naye nzikiriza leero nti Katonda akugamba kawungeezi kano, lengera mu maaso era kiki ky'olaba mu maaso ge ag'okukkiriza eri obulamu bwo. Weeraba ng'ovudde mu babanja? Weeraba ng'olina ennyumba yiyo ku bubwo? Weeraba n'emmotoka empya? Weeraba ng'olina omulimu omulungi? Weeraba ng'oli wa mukisa eri abantu abangi ennyo ennyo ennyo? Weeraba ng'olina, weeraba ng'otuuse ku kirooto kyo? Ekirooto kyonna kye kiri kasita kiba nga kya bwa Katonda, osobola okukibeeramu? Okiraba? Bw'oba tosobola kukiraba, tosobola kukifuna. Ate era n'amugamba nti buli kyonna ky'onaalaba nja kukikuwa, kati gwe genda okitambuliremu, genda okitwale, kitegeeza baako ne ky'okolawo. Nze nalina ekirooto Katonda kye yampa nga kyakubuulira njiri. Kino kyali kirooto Mukama kye yateeka mu mutima gwange lwe nasookera ddala okuwulira enjiri ka compact mu 1976. Nze ekyanneewuunyisa nti omuntu asobola okutwala ekyawandiikibwa kimu kyokka okuva mu kitabo kya Makko n'akibuulirako okumala essaawa nnamba, aye n'osigala ng'otaddeyo mwoyo. Kwe ggamba neefuna okuyaayaana mu mutima gwange kubuulira enjiri mu nsi yonna, ekyali eky'obusiru ennyo okusinziira we nnali kukaseera ako. Kwe ggamba nnali, katugambe nti nze nandisembyeyo okulondebwa okukola kino. Kitegeeza Katonda ajja kuteeka ebintu mu mutima gwo ebitalina makulu mu bwongo bwo. Kyekyo lwaki toyinza kubeerawo n'endowooza etakyuse. Olina okubeera mu bwongo bw'omwoyo. Katonda ajja kulaga ebintu ebisoboka gy'oli, naye bw'osoma ekigambo olina okitwala nga kikyo. Leka kukitwala nga kiringa eky'abantu ab'enjawulo ennyo, naye buli kisuubizo mu kigambo kikyo naawe. Byonna bibyo. Katonda ayagala kuwa ggwe omukisa. Katonda ayagala kuyimusa ggwe. Katonda ayagala kukukuza. Katonda ayagala kukukozesa. Katonda ayagala kukuwonya. Amina. Nayo ino okukiraba. Tosobola kulinda kukiraba na maaso gano olyoke okkirize. Wabula kirabe n'amaaso ag'omwoyo, oluvannyuma ojja kukiraba n'amaaso gano ag'okungulu. Zembera Missouri, emanyiddwa nga ndagandabe. n'embyenfuna bya Katonda osooka osooka kikkiriza olyoka okirabe n'eriiso ly'okukkiriza olwo olyoka okirabe mwoyo. Naye era newankubadde mu kukkiriza natwala ne nkakasa ebisuubizo Katonda bye yali ampadde, nakkiriza ebisuubizo ng'ebyange era nalina okgenda mu nsi ensuubize ne mbitwala. Kati ekigambo okutwala kyewuunyisa kubanga bw'okifumiintiriza kitegeeza okuggyawo oyo abadde aliwo gwe n'otwala ettaka. Kati waliwo abalabe mu nsi ensuubize nga bo tebaagala kwanganga mulabe era tebaayingira munda, baasigala beetooloola bwetoolozi nga balinda Katonda abeewo kyakola mu kifo ky'okugenda batwale ensi ensuubize gye yabawa. Kati waliwo akeewuunyisa wano, mu mazima mu myaka ebiri baali batuuse ku nsalonsalo y'ensi ensuubize. Era bwe nkusomera ekyamateeka essuula esooka nga bwe ŋŋenda okukola, kati tugende mu ssuula esooka. Ekyamateeka essuula esooka olunyiriri lwa biri, era mbagamba nti mutuuse mu nsi ey'ensozi ey'Abamoli Mukama Katonda waffe gy'atuwa. Ono Musa yabyogera bino: laba Mukama Katonda watadde ensi mu maaso go, yambuka ogitwale. Era nga Katonda w'abajjajjaabo bwe yakugamba totya ate toggwaamu maanyi, ne munsemberera buli omu ku mmwe ne mugamba katutume abasajja abanaatusookayo batukeberere ku ttaka, bakomewo nate batubuulire ekkubo bwe liri lye tubatwambukiramu n'ebibuga ki mwe tulituukira. Ekigambo kyo ne kinsanyusa nnyo, ne nnonda ku mmwe abantu 12, abo be tuyita abakese 12 abagenda okuketta ensi. Era amazima olunyiriri 2:5 lugamba ne batwala ku bibala by'ensi mu ngalo zaabwe ne babireeta gye tuli, ne batubuulira nti ensi eyo nnungi Mukama Katonda gy'atuwadde. Mwetegereze olunyiriri 2:6, naye mmwe ne mutakkiriza kwambuka, naye mwajeemera ekiragiro kya Mukama. Kati sirina budde kugenda nnyo mu ekyo, naye oluvannyuma baasalawo kati katugende tulitwale. Katonda n'abagamba nti nedda naye temugenda kati kubanga kati siri nammwe, mwandigenze we nabagambira okugenda. Awo n'olwekyo Katonda we yabagamba kino ky'ekiseera okutwala ensi, wabula ne bagaana ne bajeemera Katonda era ne beetoolola emyaka emirala 38 mu ddungu, era abasinga obungi ne bafiirayo. Kati njagala mbayigirizeyo essomo leero: Katonda bw'akugamba nti ky'ekiseera okutunula mu nsonga, Katonda bw'akugamba nti tunula mu nsonga, waba waliwo amafuta agakisobozesa okukolebwa mu budde obwo, era tolinda gwe kikola mu budde obubwo oba mu budde ekinakubeera ekyangu oba gwe woolowooleza nti ojja kuba osobola, kubanga oyinza okusalawo nti kati nkooye ndoza kanindeko nja kimaliriza, naye oyinza okusanga nga mu ssaawa eyo Mukama talina mafuta ago ku bulamu bwo. Tuyina okumanya ekiseera Katonda nga kutte ku kintu mbulamu bwaffe, tuyina okukitwala ng'ekikulu. Bw'oba omanyi Katonda alikukolako ku ndowooza embi, gikoleko. Bw'oba omanyi Katonda alikukolako butasonyiwa omutima gwo, kikoleko. Totandika kwekwasanga bwe kiri ekizibu okusonyiwa abantu. Kambabuulire ekizibu kye kiri kyawa abantu. Okukyawa kuzibu okusinga okusonyiwa. Okusonyiwa kyangu okusinga obukyawi n'obukaawu n'okwenyiiza n'okujjula obwo obutwa buli ssaawa. Mukama aba akukolako ku muze gw'olina ng'omuze gukwonoona. Mukama waabanga agusongako muleke agukoleko, teweetaaga kulowooza nti tosobola, kubanga Katonda tasobola kugamba kukola kintu ate n'atakuwa busobozi kukikola kutuuka ku buwanguzi. Naye oyina okukikkiriza.